ngizobhala incwadi encane ngicela ukubuza. Ngizobhala incwadi encane ngicela ukubuza. Ngizobhala incwadi encane lololo ngicela ukubuza. Ngithi diye baba uphansi iboya phansi emasomeni ngizocela ukubuza. Kanti yini umsebenzi wekhansi? Ngithi diye baba uphansi iboya phansi emasomeni ngizocela ukubuza. Kanti yini umsebenzi wekhansi? Ngithi diye baba uphansi iboya phansi emasomeni ngizocela ukubuza. Kanti yini umsebenzi wekhansi? Ngoba sinamgwaqo inkuba yakho kanje. Asinamgwaqo inkuba yakho kanje. Ngoba sinamgwaqo inkuba yakho kanje. 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 Asinamgwaqo sina inkuba yamakhanze. Yehla nenyuka nifuni ivoti mani ithola nabaleka. 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 Asinamgwaqo inkuba yakho kanje.